Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili tambile tu bogi jande fandu hala Mamadou Samsigu jamnya li sakrabe hidibe. Golle fudi tan jangule luptal ngaji muudi tati bamako di mutere mben gonnode le dido nokuji di ngoti on wattu goto syndicat bank ngaji di mben humpiti mutere mabbe fudude jassa mben nyande 17 avril e gubbe fatakara be fa hande ngartali le nokuji mabbe ima daraji denagu etade fuf ka non no fabaji na jogiti wadanede be yimbe le hobbe mben nan lamda ko mun en jogola sukundu tugalil keccel le be do famule yotere meden dossier semaine dingun semaine ko warju amen hande kikide alkamsari 3 avril 2025 bismillah sakral sen ka gaji luptal moodi tati bomako ngoti mutre golle mabbe kikide alkamsari de ben yu ciagal ko yopita golidibe mabbe me guldo mabbe nangano do an war balde yoga je ben ndedo yupitere wari e wattu mudun sabbi gila kenyen dido luptal ngaji baminon anniya salade hinade men sawrugol nyawbe heybe bangi goddo dun no men syndicat bank ngaji malidi humpiti darnugol golle ben fuddude 17 avril sabbi mudun fedde notatobe mali holiti watena hakilo sanne hakeji jamarde alisi se wonku hebena kedo fa sango kanko Ousmane Dialbouni
damal gal nyawbe fa yotto dotobe nyawbe natirtal su doctorer hopital du mali alkamsar hande chamu chamu yimbe wontum su doctorer gabriel touré todunam dum wordi murtere doctor embe sabimbini dum dotube nyawbe mu em bembabe kanyu em tam yete an wadan jami garmitum e milika titala o waram hebne jogolal no yawiri
nyawbe nangabe anan jogi talkuru ko halizata darane sawrede kanon ona warbe heebe fa jijam ben jeewe be woni be jabata ditun suka hana hadede hakimun gurdam nyawbe nangabe do an goni leeti dallaji suka goto mo kasara lawul hewti iwri gine warde mo hanno opede ka dun heba ka wadede
kollobe le cuudi bankiji le leede amendi kanyu endu holiti wiide waran fa wada murtere golle sappo e jeddi lewru avril ngarondu abdul wahab jakite holiti wiide wadam ko woni e bawde mudum fu yalla na darono ko woni hakkeji himbel nyaamobe le lindi
men jida gol darogol golle ka hunde fu ko walda e sariya min ka ta e mun dande hono jogido permis wawi ardinaire yeso jogido titre foncier ardibe dum be jati cultivide galda e gonga tobe sappo e joyi woni himmeji mabbe min kay hakilo an on fu yo gagnandi sina bef fewde e nyamobe sikka fu wala hen dabereji garan amede yalla sariyaji ana teddine no haniri
dido murtereji fu ana wondi matere le lede amendi dubi didi chagal ko talkuru laton sababu dejere le lede amendi sinina
ewi kanko dunga politika ko bari Mamadou Kone ben nadi do mbir mutreji di timata di wada hello e katalku dejere leedinde den mo darda kaltidal hakunde ben kabo gumni ko bar mudu yalla wota di do mutreji di gorko hanni Moussa ag ma kedan fostango Umar Waygalo
le syndicat doit revoir un peu
pelle tiagontode gollobbe an kani jewtade no murtireji mudien worri hopital gabriel touré point z kany hopital di mali yo nokkulodo yimbele hewbe njata nyobe nawnibe du njottototon fadde wadde murterde e be kanno jewdi yelono be kani haldude e sartobe turoje wadde hakkunde mabbe saaji bankiji di dano gonde yade murtere wakkande tidallaji wonde matede leedindi sanne jamarde tampi sanne nyaloma handen o an hollitide ko sinnina hakkunde mo kanye pelle tiagontode gollobbe wala fu ko nafi ko sinnina fati murtere wada be kana wide be billan sartobe yella yimbele mabbe an joppite e be kani haldude tafen
sakwa to takla yo do koro mbam be am Facebook and X e gube fotakara li serku gundam la mutumutu fa hande rutaki le nukuji mabbe ndanno dum do wadama imadraji ndernagu le nukoto do fuf be do marobe temedo kewde benno nyalti le nukuji mabbe tiagal gidali jon imben jon kaborde lam ko be holti wire imadraji imben kumni be nadda be ko ana jukiti le nuku Moussa ag maha wonko be ne ko fa sango Ousmane Dialbouni Alcissé
le ngendi gundam woni ko egube juurude fatakara ngadi nyongitaade le mon le onoku gollide ko moni neda ko ana gondi e wallude be ka ko ben jalato fu yo wirfitaade geddi mabbe woni ko holti wide chek Boubacar Doucouré maire commune télé o beydi wide fay e tawede imma daraj ana gondi wadede yalla denago an hebe le onoku egube kuli wirfitaade
de temps en temps
wakati ka be jahal ngendi fa be dokka dabaji mabbe di ko yara nadu saatu fa be dokka be ko be nyaam hakkile mabbe ka wana ko walti fi nyala alamu hande o imadaraji ana wundi wade de bangal himme yurmer yur to fedde UNICEF CICR kayndu ana wada hen ko woni bawde mudum dena ko mabbe ka ana darana ga hakkile mabbe ka wana ko
sulti
do woni hakkilo du Abdullahi Yatara kejaalo hala be gube hakkilo makko wallugol fu golbe buri yidde handen yo daranade no watte fa be birfito le ngendi mabbe be puddita golleji mabbe
tampi so ngonga o yewi nukule amem gal min joodi do sabi wala no min gada min yidde nyalama hande o turtaade ni kota nukko amem min gada to golleji am ngonga fa ba muya na wade fewde amem do gadu wawa darade darne fi ko mi kebatano hono so min gonto am
ne amme cintinde wide ko yata galleji temere jeddi woni jidi wirfitaade le ndi ngendi fadde golleji gese nadde ko heddini dun ana wara hakke lewru
bal politique kewre holti wide mbeltan ke sanne ko embargo mina do ngalure boni le lamu 12 nderno holti wide holti dun le communiqué ndedo yontre won wudi ndam ko be dum watande hakilo ngal do kaltidal yalla hinadi ti alaji le dindi surtout kanti won kebe ne kedo fasango umar wagalu
parti adema holliti welti ki sande ko ngalure bonde utta kanya ko lawol hakkunde gawo e sewara yoppita nyaloma handen o le odo communiqué fedde de holliti welti ki sande ko ngalure de utta nyaloma handen o de bidula mo tinno fabo himbe lo wombe tombe yalan beede kebe mudun en fedde no dirten RPMD du don tawa be joti sande himbe lo surbe so ngalure de hebi uttede nyaloma handen o le majjum be mbibe do yimbele surbe hakkune jamare de ana kani tuugede yalla jam e dejjan hewte lelidindi Musa Marale compte mudum Facebook kanyum du weltikli hen sanne ko beedo yimbele civile ngadi imadraji woliti defa handen so jonde kaltal e korol wada ma lelidindi dido tidalaji fan wa hebenede jogala fa basiji timma lelidi mali
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre mede dusi semen na yowi do kabaru sukundu sukabe heccube so dina ko be holti wiide so lambru kabaru tan sukundu fadde do haadi ben bo wattu mo ben yimbe finatawaji kewdi ka holti wiide jogola hertangal han wonne de sukundu sukutuba keccil yalan bedor famu ke dano kumba fiki tahmine do fostango ben sitasidibe umarogalo
le genni bamako indirabe ko heewi hajjileji mun ana serti de o kabaaro su joga holliti jaati ana paami dun joga do holliti anna hun fudo mudun
nana jigina newdi
so bami fa sukan labama hokkan sukundu jon sudam le kreduji di yo mawbe kay batadun na suudi dun le lugere wobbe anton bantan sukundu anda fi kun koromajjun sa wala bawde da han heebudu sukun sukama sanne
mara kun mamba
le wi kango yagba dogoni goda ando nedda ko holliti wi sukun arandereru suka yo huna ko titi sanne sabi dun wabba medon dun bonna nedda ko suka to yimbe bombe fa hande no holliti wi nedda ko suka ana bisi do sukundu mudum arandereru dun sabi so mawbe aran ko heemu en ana mawba sukundu suka pati gite bonde yaadun
ono andi sukunu suka ono yimbe bendube so jeewi wakande suko rimande ana andi ko suko anni latade fu e adnaaru mudum wor so kambe laboobe be kana halde fi no sukunu jomun worri ko buri hewde yimbe laboobe furdu an bay taykitade ana andi so suko lattona so suko lattako
le aslamako suka cecco sukundu mudun wana nafafu dungu holliti kanko Sadibu Kulubali almami goto jodir genni kay le wi makko ko yamirta sarabe tan cagan sube labi be mama sukundu sugon be peso dun be ita sadaka makko be tippo sukundu
sariya ya fofana
sa aslam wana wajib lab asukuma sinaso tamo o gorko sa labi mara hani pesade sukundu makko ndu itnamo sadaka no bodi madan barata
bo o sarakati de bo
le wi kambe chrétien ko nodirta protestant be holliti wi sukundu suka cecco wana fugu jasi mobude dum le dine chrétien ko dungu holliti kanko Polycarpe Jara pasteur goto joddo tominia
le CV c'est
sukundu yelando hokkata suka dum ne neda hana labude sukundu suka so danya ko golliri
d'autres usages
festa dine kobe ke an kawar fina tawa hajjileji mudu ana serti do mobbe gon sukundu suka yimbe hewbe fa handen ana tinni e mobude sukundu suka be mu en sabli milo mabbe no hunatan ko fina tawa yamiri nangira no wodri
dokkatene kawru jom handi sekretare mission taw saatu fulti de himmeji modo banga numero 76 98 56 56 sikoro sho tamni watana hakilo kala ko ben tewtu don ko no foni yo 3321 mera mera non ka fon di fuf budu nogay tawle telephone jom do seri yotor modon no basi tere mede magasin yo ben kabaru sukabe no yoydu ndu nyawlu lu do autisme ben sifa dunduraku ben sukabe hen wara be mbara unyoro e tamedi do ben chawbe o do nyawle capital ngal den no o do nyaw o yo sifa ben suka dignini do ben ndafuna mogiti halata fe den no dum woni tidala mudu do fedde be do sukabe ben bangal yiti mawru mudu nyande did avril hala memama den no holtan widi tella kewdi bili e huntangol hore jogal mabbe den sisi do woni huntangol ben huntangol hore be do sukabe wonande yimbele galleji e janyeli fufu yalla e ben kabar mudun na biara yeso imran kilu mayga tawatun wonko hewne kede fasango min usman nyali buli en kirijo
jogi
sukar debbo mo dubi sappo hakkille mako dattaaki sanne o tawi ɗum gila wattu mo hiɓɓini hitaande o wattu ne sukaaɓe hewɓe ne mbawi yimdude inna mabɓe abba mabɓe heddatanmo ƴeewe fe huɗo haalata
ɗon yo seeda foo madame ñangadu safiyatu ñangadu inneraaɗo cukalel gootel bayimel mbaarowel duuɓi sappo e wi makko tiɗalaaji fa suka makko o haala ɗum woni ko tampinimo sanne oltiwide waɗi yawaraji kewɗi cuuɗi doctoro farde faamede o ñaw woni ɓeyki o caggal konaɓe ɗon ley leydi tinisi
ngari e makko heddo mo ƴika omo dippito o wawadi ɗum hakkillere goto sato mo wembama kam fa yetti nokku heddomino ƴamo tan mino wulla saabi ronki fe famude mo yiiɗi haalde ka o wawa fayso won ɗo nawatamo wawde inna ɗum ɗora nawaka fay wiide o yolbi o wawa saabi o safatako
sini madame ñangadu faami ñaw mbayimako woni ɓeyum illa nde heɓɓuno hitande madame diko mariam isa diallo kañum faama e law o ñaw woni e ɓeyum saabi nde fuɗno mawde nden hunde fo wala e muɗon o oldi ko nawi o sanne e o ñaw
donc c'est un enfant
qui suka pour non halde seeda seeda fayota du mako didi e feccere mo noddo non inde yibbe ka fuddi du mako tati o fufu ngoti dem fuddi mo famude o hillaka fay goto o fuddi mo mogoto kanko tan o yidata e fay goto suka o jotta hunu goto mo dimbo tan mo ya mo wara mo ngabba mo jippo doddu timata ko yifu bonnon o helan yusufa suka be anda fi farat fay rendu horba be mbawa fa hande mo juubi du joy o so o yalti o nata le buliyadi o majjal famu fufu wala
n'a pas de repère
suka be mbay ko woni e muɓen saabe tagguji muɓen en laato sababu fa yimɓe yogaɓe paɗita ɗum ɓen ley leydi meɗen ndi fa yettade ley cuuɗi l'école madame Koita Aminata Camara kañum directrice suudu l'école sésame ndu janguirdu fanɗi fuu sukaɓe bayime en noga e joyo goni ley mun
no alhaali maɓɓe wordi ni ɓe mbawa fe jorandu goto yogaɓe mabɓe ñallanna jika ne wulla woɓɓe kay ñalla ana doga ɗi yewtiolaji min jogi
darnugol sawrugol sukaɓe bayimen wona ko yaafi wattu fuu woni ko watte ɗum saabide alhaali doctore en hewɓe hono dokkoɓe hakkille kañe orthophoniste daronto sawrude jomum Temba Traore yo orthophoniste holti en honoɓe daroninto sawrude ɓe sukaɓe
caggal ƴewtagol ɓe holli tan hono sawrude jomum ɓe kolli tan hono hinnade kabaru jomum banggal jogola tiɗalla suka o
daranade bayime kana tawe tinnare won e maɗa aɗa jogi muñal tawreɗa du bawɗe ɗon ko holtiwide docteur Joseph Traore sicatre suudu doctore hôpital Pongier
iya l'incompréhension
rafi famu ani kabaru muɗu so wonimi anda ko ɗum noon ana tiiɗi kowar muɗum noon newatako fadde saraɓe fama wiide ɗum ɗo yo jaati ñaw noon tawna hakkillaji mabɓe yiiti kulle kewɗe hono jinnaji nangui jomum ma won dawruɗo mo ma ɗumno ɗo miila jaati suka o noddanno boyjum kille galle
mabɓe
bandugu gueyi kañum yo hoorejo walde sukaɓe bayime ɓe noddiri jigiya omo darta e laamu o darano wallude sawrude ñaw ɓe mbayimako woni e muɓɓen
ɓe mbawi jaati fawade min yala kawar ɓeɗo sukaɓe ne humtina hoore eɓe gaɗa fabaji kamaru ñaw mabɓe saabi coggu safareji ɗi na tiiɗi ɓe fawɗi fof uñaji ɗiɗi e temed ɗiɗi e lere goto piskulog uñaji ɗiɗi lere goto yontere fof fo cili nayyi heewi sanne ndenno yo ɓettinno kabaru fabaji ɗi ɓera ɗum fof ne warta e temeɗe nayyi lere goto gala min sanne
yalla ɓe suka e bayimen ana mballe fa gasa huminiɓe ɗum ana darta e saraɓe kañ e jaaliñi ɗi fuu mballa jomum en